ti committee chairman o won kwadum na frɛ me bɔ ma ne sɛ ntɔkwa bi akɔso ɛyɛ school mayɔ mienu a ɔmo wɔ nkwadum DCJHS baako wɔ form 2 na baako nso ɛwɔ form 3 na deɛ ɔwɔ form 2 na nya bɛ mfie bɛ dunum na deɛ ɔwɔ form 3 nso wɔ mfie bɛ dunsia na ntɔkwa si mayɔ mienu ntɛm nti ɔmo gu so a ɔmo kɔ ntɔkwa no ɛna deɛ ɔwɔ form 2 na wanya mfie dunum no ɛfa asɛkan a ɔde wɔ ɛyɛ deɛ ɔwɔ mfie dunsia na ɔwɔ form 3 no asɛm no akɔdi a police fo ɔno ma body no ɛde akɔto serious so ɛmu ɛkra bɛ ɔhɔ no ayɛ twɛn sɛ police fo bɛ nhwehwɛ mu nyinaa na ɔmo wi a afɛ bibi a ɔhɔ no ɔmo de to dwa nanso atumi aka bi ama na yi mabisam nsa asɛm ba yɛse yɛse no ɛyɛ na ɛdɔso sɛ mabisam ma mabisam no ɔyɛ headmaster ɔwɔ school hɔ no sɛ bianka wɔahu sɛ nkwara na ɛkɔ ntɔkwa bi anaa bibi sa ɔse school mu hɔ deɛ wɔnhu biribiara.